believe me, baby, yeah.
Walk up.
The magazine, you don't know shit. Watching you don't know shit. Watching you don't know shit. Watching you don't know shit.
Maboba, ifukize kwa udi. Umbanya marashi. Ah. Nakuja bila shuruti. Kwa mwendo wa farasi. Ah. Tunenda nyuma na mbele. Aya, mtoto mtundu pele. Aya, anakula ndizi kangedele. Aya, na mina ukuna upele. We, takonga verosa. We, takupa mapesa. Aha, e, takupa verosa. Au, sifosi, ipitishe kwa kati. Pende kati kwa kati. Shangaze umati au sifosi ipitishe kwa kati twende kati kwa kati tu shangaze umati
twende makati hiyo idondoshe watching hiyo idondoshe watching hiyo idondoshe watching hiyo idondoshe
leo kama unaonekana unamsuka kiuno na kikata kwenda chini unakishusha kianza kukipandisha na pandisha mizuko ndivyo sex naza kupiga kipala unasuka noma kabisa nana nabisha hata usipopaka makeup unakalisha sana pesa zangu zako zote wepo putisha vidada vya mchini hivi sichana wa kukutisha alafu mbona kama homa shoga zako wanakuzushia drama visu wala mifupa unafukuzia nyama wanaongoja sisi tuachana tasubiri sana
sifosi ipitishe kwa kati twende kati kwa kati tushangaze umati au sifosi ipitishe kwa kati twende kati kwa kati tushangaze umati
twende makati iyo idondoshe kwa chini iyo idondoshe kwa chini iyo idondoshe kwa chini iyo idondoshe